Yeah.
Take a new style.
Buddha. Yeah. Harakati bubu sio sawa, zinagea wenge la kupuliziwa dawa. Unakuwa pele peche mingi hiyo baya, uitwe sharobaro na ubaki kuwa chawa. Yeah, mina jua fika top company, kunipambanisha na ma rappers just a funny. Uni trust holder, ask your money, nikuje nikibato nishike shike bubu, that's your mommy. Mina sifika kipaji wana top promotion, na ntazifikisha chikadi, what's the head you monkey. Never get stopped up with this chap chap, umibana bunda, they just a zombie. You was the motion. Dunia kweli nataka judi, upandi kwenye show jo unataka mudi. Ganja kutoka kweli nataka movie, ucheze mpaka sini za uchi kwa waganga. Sani bongo movie, reiki gosi. Mi real mitika sini siongei kitozi. Kitambo walisema ma DJ sinogi. Bongo Dar es Salaam nigga J Mikosi. Japo commercial ila realness. Definition ya ugonjwa ila illness. Rap ni ajira na hindo music. Minafanya ili dada yakwa feel this. Kitambo kwenye game, naso ku maintain. Upata hela nyumbani wasiji feel pain. Taniko miko chain, wengendo ina train. Abena na pia kazi ndo ku maintain. Bado mina wapakali kaganja. Maraba watafakari kwenye safari wa Santa. Underground mainstream kidigitali na pamba. Niko napija mesele kipali kujimedali na tamba. Hey, hey.